ନିଜଗୁଡ଼ି ଯେ ଆମେରିକା radio izguri ya amerika yumvikana kuri fm 48 nibice bitatu na fm 104 nibice bitatu mu rwanda naho mu burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 25 31 na metero 41 mwaramutse neza nshuti muduteze amatwi hano i washington dc muri kumwe nanjye edirwema uyoboye ibiganiro by'iki gitondo mbahaye ikaze kuri radio izguri ya amerika turahera ku makuru y'akarere k'ibiyaga bigari arakurikirwa n'ikiganiro ejo naho saa 12 turabagezaho ikiganiro dusangira ijambo amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari mu Burundi abakora akazi ko gutwara abantu n'ibintu hakoreshejwe imodoka nto barinubira icyemezo cya polisi cyo gufunga amezi atatu imodoka yafashwe irengeje abantu abashoferi babona ko icyo gihano gishobora gutuma babura akazi ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Jean Bosco Ndarurinze mu ntara ya Ngozi
imodoka zito zito zunguruza abantu n'ibintu bita cobox zirekuriwe gutwara abantu batarenga bane urengeje ko umuntu kuri abo yahora acibwa amande y'amafaranga 50,000 y'amarundi abagendesha izo modokari mu ntara ya Ngozi bavuga ko icyo gihano gitangwa n'igipolisi kijejwe umutekano mu ibarabara giteye kubiri n'itegeko risanzwe ryanditswe ari naryo bifuza ko ryobandanya rikurikizwa
umuntu iyo arengeje umuntu baramuhanisha amande ya 50,000 akagenda akariha igitasi muri OBR ubwabo bamaze kuvuga ko urengeje umuntu baguhanisha amande ya 50,000 bakongera bakagufunga amezi atatu urumva ko nakarenganye nakarenganye katagira izina kuko muri make bategeze gukoresha amategeko yanditse ntacyo bari bakwiye kurenza kibyo nosaba byari ibyo bari bakwiye kuraba bagakurikiza amategeko nk'uko yanditse ukoze ikosa bakamuhana bakurikiza ya mategeko
amatworoheze dukora akazi neza hanyuma amategeko ahari bayakurikize izo ngingo zafashwe giturumbuka nta inama zagishe
kuri abo badereva ingaruka kuri ibyo bihano ntiziri kuri bo gusa
barengeje ko ibindi bintu bitorohereza umuntu yitwa umushoferi kandi ntabwo byorohereza n'umunyagihugu kuko nawe acazimbwa ku itike yahora agira
duhomba turi benshi cyane rwose ko izo modokari zari zitunze imiryango myinshi harimo abakokayi harimo ndetse na leta
imodokari zito zito zigitangura gukorera mu ibarabara zahora zirekuriwe gutwara abantu bane ku ntebe y'inyuma n'uwa gatanu ku ntebe y'imbere harashyiye igihe kitari gito igipolisi kigenzura umutekano wo mu ibarabara gifashe ingingo yo gukura ko umuntu umwe ku ntebe y'inyuma abagendesha izo modokari bifuza ko hoba gutezurirwa babongeye uwo muntu bakuye ko
bari kutwongera wa muntu wa gatanu bari batwate ko bari bamutwemeye na kare ko batumushyiraho mu kuvuga ko dutwaye abantu bane nta telefone iboneka ba boss turagiranira ingorane ngo turaje amahera atari tujya ugaca usanga hanyuma ubuzima bwiye burahera hari ibyo guheze utanahembwe ariko ku bantu bane nta telefone iboneka
nshya dusaba twe tubona yuko boduha ujya muntu badukuye ko wa gatanu no kuri karte roze hanise kabantu batanu ariko ntitubona nyine byagiye guhinduka kugira umuntu amudukure ko kuri assurance kandi kuri karte roze ari iranga umuduga hanise kabantu batanu
igipolisi Ingozi kimyesha ko ingingo iriko irakurikizwa yavuye mu bugenduzi bukuru bw'igipolisi mu Burundi ni ingingo yafashwe kugira igipolisi kijejwe umutekano mu ibarabara gishobore gukinga amasanganya yabonetse ari menshi mu mwaka uheze nk'uko amakuru dukesha igipolisi Ngozi abivuga amakuru twavuye dukesha abadereva bakorera mu ntara za Muyinga na Kirundo nuko iyo ngingo iriko irakurikizwa no muri izo ntara Ngozi mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco Ndarurinze Ijwi rya Amerika
tugume mu Burundi mu bakobwa bakora akazi ko gucuruza umubiri mu mujyi wa Gitega hagaragaramo abana batari bake bari munsi y'imyaka 18 mu kigo Humura gishinzwe gukurikirana ibyaha bikorerwa abana n'abagore bemeza ko icyo kibazo gihari ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Fidel D'Antoine Sabimana
amakariti bavuga ko abamwo abakora uwo mwuga wo kudandaza imibiri kusumba yandi na makariti ya kera ayo nayo ni mu Giswahili Magarama na Yoba impande z'inzu z'ubutambiro aho babarindiriye uwo bahitana akabashorera mu makariti ya Yoba na Magarama abo badandaza imibiri bagwiriye kububare bumwe bumwe aho usanga barangwa n'agatwengo bicaye mu mugumwe abarose uburyo baba ariko bariheza agacupa basangiza abataronse biboneka kumengo bagizuru bamwe makozi batanga ibinyoga muri ubwo bubare nibo bakunda kuba abahuza yabashaka kuvugana nabo badandaza imibiri ndetse bakanabihemberwa muri karitsiye ya Yoba ijwi rya Amerika ryaravuganye na bamwe mu bigeme bari munsi y'imyaka 18 bakora uwo mwuga wo kwidandaza no mwigeme afite imyaka 16 ariko aravuga icyamutumye yinjira muri ubwo buzima bwo kwidandaza
cyangwa Bujumbura ndakora cyangwa cyangwa munga nede ndamaze kunyerinda cyangwa nabayona cyangwa tamu ila maja kutamu ila na wanyane mbona mbae ona abi chanda ndachilachila mzini kiteza chani njira mbuko vudema kukomba na takuno na uwa honu umga chana angula kukoli bibi nanyine mchuu mara kianda wiku noro nga yinzu tawe nukungi na umga na yoba
uno nawe afisimi akatumi ni ndugi aliku ya vzea afisimi akatumi ni tanda
tewe mbosanza kano afisimi ya fisa mkuru anji ya raro ngowe hundi na wani wasa adzanji achafukati ndamutuwa yon na mkuwe mikore lugu chashanga hanyu mbuzi ukari biinye mbukati kakandondea ndabe yinzumbamu uyu mwana na chewe
mganga nzaimana Silvia arongo ikigo humura kijaru ugwanyama wakore guwa wana wakenezi murundi ale meza kwa ziku waliho awana babige mebidandad
ya fashwe kungufure ero akazwa ngaha muri kino kigo turashobora kumufasha mu kurondera uwo muntu yamuhohoteye hanyuma uwo muntu akakurikiranwa n'ubutungane akongera agategerezwa gufasha uwo mwana yavutse kuko no mwana wiwe
kubona harabigeme bagize ibyo bibazo ntibiture ikigohumura muganga Sylvia Nzeyimana agira ati
bashobora kuba hariho abatabizi ariko hashobora kuba nababizi mugabo baciye bahitamwo kujya muri ubwo buzima bica bisaba rero ko umuntu ababonye yoza arabumvisha ko hariho abantu bashobora kubafasha kugira ngo babandanye bagira ubuzima bwiza
ku bavyeyi bagabitanije ikigohumura kirafise ububasha gihabwa n'amategeko
umuvyeyi mu bisanzwe kirazira kwirukana umwana iyo bishitse rero hari ababirukana kubera nabo nyene kutamenya iyo bishitse rero duhamagara abo bavyeyi tukababwira yuko uwo mwana nubwo yagize izo ngorane bajejwe kumuraba bajejwe kumukingira cyo tubabwira rero yuko izo bategeza kubikora ukadusanga rimwe rimwe ntavyo bari bazi bamaze tumaze kubasigura ingene amategeko ameze benshi barabikora
ico kigo cyashinzwe na Leta y'u Burundi ifatikanije n'ishyirahamwe mpuzamakungu rigwanya sida ONISIDA mu mwaka w'2014 mu ntara ya Gitega kugira ngo kibe ikigo cy'akarorero mu kugwanya mabi akorerwa abana n'abigeme muri ico kigo hari ubufasha butandukanye inyamira mabi abahinga bazi guhumuriza abatunuye ku mitima abizi by'ubuvuzi n'abashikiriza amanza begamiye ico kigo Igitega Fidel Antoine Nsabimana ku bw'ijwi rya Amerika
mukomeje gutega amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda usibye kutwumva ku maradio yanyu mushobora no kudukurikira ku rubuga rwacu rwa internet ari rwo www.radioyacu.com ubu noneho no mwanya w'ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu Rwanda
iki ni ikiganiro ejo nongeye kwa ikaze rero mu kiganiro ejo kuri radio ya Amerika byubasuhuza kandi mba ikaze ibikora umuziranenge gusa uyu munsi bisibye nkuko mwabyumviye ntago ndi ngenyine bikumwe na mugenzi wanjye
Jean M hawe nayo
M ikaze mu studio
urakoze cyane Nicole
naho Roger Nigena ahagarara ikiganiro nkuko bisanzwe na Crispin Mizero akaba ari ku buhanga bw'ibyuma
buri kimwe cya nyuma cy'ukwezi tugeze ikiganiro kihariye kibanda ku burenganzira bwa muntu mu kiganiro cyatambutse ubushize muri uruhekane rw'ibiganiro byibanda ku burenganzira bwa muntu twaganiriye ku burenganzira bw'abana tugaruka ku kibazo cy'abana bo mu muhanda turebera hamwe icy'amategeko bivugaho kuko badakurikiza uburenganzira bwabo nk'abantu ndetse by'umwihariko nk'abana nk'uko twatangiye tugaruka ku cy'itegeko rivuga uburenganzira bwo kurushinga n'ubushaka mu gihe bifuza gushyingirwa bujuje imyaka y'ubukure igenwa n'amategeko tubibutse ko aha mu Rwanda imyaka y'ubukure abemererwa gushingurwa bafite afite ari imyaka 21 y'amavuko. Mu kiganiro cyacu cya gatandatu mu biganiro byibanda ku burenganzira bwa muntu, tugiye kuganira ku kibazo gikunze kugaragara henshi mu turere two mu Rwanda, aho bamwe mu babyeyi bahatira abana babo kubana nabo badashaka kandi urukundo rwo rwihitiramo.
Eme, aho ngo rwose hari igihe ushobora rwose kwikundanya n'umuntu mukanonosera imishinga neza yo kuzarwubaka, maze byageraho kurushinga ukabona ababyeyi barabihakanye neza neza.
Oya ngo bijya bibaho ababyeyi bakabatera umugongo ngo umukobwa si umushaka ngo umuhungu si umushaka, ugasanga bashingiye ku mpamvu z'imiryango bakabuza abana babo uburenganzira.
Niyo mpamvu rero kuri uyu munsi turaganira kuri ubu burenganzira bwa muntu, twibanda ku burenganzira bwo kugira umuryango wihitiramo uwo muzabana ubuziraherezo nta gahato. Mu kiganiro cya none turumva inkuru zitandukanye, aho turi buze kumva ibitekerezo bya rumwe mu rubyiruko rwari rwitabiriye umuhango wo gushyingira, aho bagarutse ku cyo bakora mu gihe umuryango wabo wanze ko bashakana n'abo bihitiyemo, ari nako twumva ushinzwe irangamimerere adusobanurira icyo bakora mu gihe ibi ngibi bibayeho. Turaza gukomeza kandi twumva inkuru y'umugabo kuri ubu umaze imyaka isaga 30 ashinze urugo mu gihe umuryango we wari waranze uwo bashingiranye. Gusa we ntiyemeye kubuzwa uburenganzira bwe. Turaza gukomeza ikiganiro cyacu twumva ikiganiro n'umwe mu banyamategeko atubwira icyo amategeko abivugaho nuko arengera uburenganzira bwa muntu muri iki gihe. Ibi byose turaza kubikurikira mu kiganiro cyacu cya none.
Munyemerere dutangira ikiganiro cyacu cy'uyu munsi twumva icyo bamwe mu baturage bo mu karere ka Kicukiro basanyije mugenzi wacu Itimana David. Isura mutukunze umuntu abagiye bakamwanga wakora iki?
Iyo ndimo kubabwira ubundi nta kintu kiremereye kirimo, sibyo? Gusa iyo mwemeye kubana mugomba kureba icya mbere ni ukubana mu buryo bw'ukuri, kuganira ukuri ku bintu byose by'u Rwanda. Icya kabiri ni ukugirirana icyizere.
Aha ni mu murenge wa Kagarama mu karere ka Kicukiro, hamwe mu habereye umuhango wo gushyingira imwe mu miryango yiyemeje kubana bashingiye ku mahitamo y'urukundo rwabo. Bamwe mu rubyiruko baherekeje aba bageni ngo hari uko bumva amahitamo yabo mu gihe baba bahitiyemo bazabana nabo ubuziraherezo.
Ukunda umukobwa umukunda bya nyabyo kandi mufitiye plan y'ejo hazaza, ntabwo kubwanje ababyeyi bantanye nawe cyangwa bamusa kubana nawe.
Icyo numva kuko kugira ngo nkunde umuntu nyine ndaba namukunda kuyonje kubana nawe, n'ababyeyi banjye sinabareka. Rero hagati aho biragoye, nta sho afite aho ngaho. Rero ntago ari byiza ko umuntu wabuze umugisha, wabuze umuntu umugisha we. Ariko njye bimbayeho, no comment. Ati nabona nkora nta na hamwe ko bose ndabakeneraho nagumbamo hagati. Mbese naba nka yanga timenye nyiburi cyo hijya nahireka.
Yewe kubyiyumviro byanjye ntabwo nagendera ku gitekerezo cy'ababyeyi, kuko ababyeyi ntago baba guhitiramo uwo muzabana. Ni wowe ugomba kwihitiramo, ko biba ari inshingano zawe kwihitiramo umuntu muzabana.
Rwose pe na musango umusore kuko mba mukunze tuba twarakundanye, kuko umubyeyi ntago yagukundira kuko ashobora kukubwira ngo jya kuri uriya kandi wowe utamukunda, bikaba ngombwa ko murajya muhora mu miguruko mu Rwanda, bigahora ari intambara mu rugo.
Ku isaha y'isambiri za mu gitondo nibwo umuhango wo gushyingira abageni wari utangiye. Turi muri sare ndimo abantu bagera kuri 60. Umuyobozi w'irangamimerere abanje gufata iminota igera kuri 50 asobanura abaje gusezerana amategeko mbonezamubano. Nyuma yuko amaze kwigisha abaje gusezerana begera ibendera ry'igihugu, umwe agafataho n'ukuboko kwe kw'ibumoso akazamura ukundi kw'iburyo maze akarahira muri iyi ndahiro.
Munezero Emmanuel, maze kumva icyo amategeko ategeka abakingiranwe, nemeye nta gahato ko wowe Nyiransengimana Florence umbera umugore, tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya.
Njyewe Nyiransengimana Florence, maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranwe, nemeye nta gahato ko wowe Munezero Emmanuel umbera umugabo, tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya.
Nyuma y'umuhango wo kurahira ko baje gushyingiranwa, umuyobozi w'irangamimerere nawe akurikizaho umuhango wo gushyingira.
Umuhango ukurikiraho ni uwo gushyingira ukorwa n'umwanditsi w'irangamimerere. Njyewe Kanyisige Nathan, umwanditsi w'irangamimerere umurenge wa Kagarama, maze kumva amasezerano ya Munezero Emmanuel na Nyiransengimana Florence bagira imbere yanjye mu ruhame rw'abenshi, nshingiye kandi ku bubasha mpabwa n'amategeko, nemerewe kubashyingira nk'uko amategeko abiteganya.
Aha kandi arakomeza atubwira uko bigenda iyo hari abaje gusezerana batagize ibyo bumvikanaho.
Iba procedure ni ndende, hari ukuza kwiyandikisha. Ibibazo kwiyandikisha rero babwirwa ibyo bagomba guhitamo. Iyo batabyemeranyije icyo gihe basubirayo bakajya kwiga. Tukabigisha uko bigenda ibyo bagomba kwemera. Iyo byanze ntabwo tubashyingira.
Nubwo hari bamwe mu babyeyi bahitiramo abana babo bazabana nabo, negereye abari baje gusezerana mbabaza uko bari kubigenza. Iyo baza kubuza uburenganzira bwo kwihitiramo bansubiza muri aya magambo.
Arabyumva nawe najyaga guharanira uburenganzira bwanjye.
Gute tugirwa uburenganzira bagomba guharanira.
Ariko mu rugo ntabwo bambuza gushakana n'uwo nshaka ko ntabwo ari we bazabana nawe. Nigiye mba nzabana nawe rero niyo mpamvu ngomba guharanira uburenganzira bwanjye.
Tubwire
wowe nawe. Nawe gushyiraho ingufu zanjye tukabana.
Uri gushyiraho ingufu zawe mukabana. Nta kindi wumva uri gukora.
Nta kindi. Tukabasobanurira nk'ababyeyi banjye nkagerageza kubibumvisha ko umuntu abana n'uwo yakunze. Babyanga rero nka twe tugahitamo amahitamo yacu. Tukareba icyo dukora.
Ese ubundi ni iki cyaguteye wowe gukunda Furanse?
Naramukunze n'umutima wanjye wose.
Cyaguteye gukunda.
Nk'uko abikubwiye ntacyo nahindura.
Mengira ngo umaze kubyumvira, bamwe baragira bati rwose ngewe nagumamo hagati mbese nta mahitamo sinzi icyo nakora, abandi bati hoya najyayo kuko ni uburenganzira bwanjye, ni nge uhitamo icyo nshaka. Barakoze rero kudusangiza ibitekerezo byabo, reka tubashimire kubw'iyi inkuru. Ese udukurikiye biramutse bibayeho ko wowe wakunze ababyeyi bawe bamwanga, wabigenza ute? Ese byaba byarakubayeho, wabyitwaye mute, cyangwa se uzi uwo byabayeho? Nimukomeze mudusangize ibitekerezo byanyu, mwohereza ubutumwa bugufi kuri nimero 0782 082 32 32, cyangwa ukatwandikira ku mbuga nkoranyambaga yaba Facebook, Instagram cyangwa Twitter, nukujya ahashakishirizwa ugashyiramo ikiganiro ejo, ubundi ukadusangiza igitekerezo cyawe.
Tudatinze, reka dukomeze ikiganiro cyacu ku nkuru y'umugabo wafashe umwanzuro wo gushinga urugo n'uwo benshi mu muryango we batifuzaga, nyamara agaharanira uburenganzira bwe, ubu bakaba babanye kandi babanye neza. Reka dukurikire iyo nkuru.
Nakunze mba nakunze ntago wampaho nashaka.
Mu mwaka w'1986 nibwo Niyonzima Kasimo yahuye n'uyu mukakirima Veneranda, nuko bashinga urugo nyuma y'imyaka 4 bakundana.
Urumva ko bwa burenganzira bwacu twarabuharaniye kandi twabugezeho, kuko kugeza uno munsi turacyari kumwe turasazanye.
Uburenganzira uyu mubyeyi avuga kubuharanira byari urugamba rukomeye hagati y'imiryango yabo bombi, by'umwihariko mu muryango w'umutware. Ibi byabaga bitewe ahanini n'amateka maremare y'amoko yaranze u Rwanda rwo hambere. Ibi Ikasimu arabyibuka.
Imibanire y'abantu icyo gihe yari ntabwo yari myiza cyane, ari mu bintu ubona bisa n'ibitameze neza by'amacakubiri ukuntu.
Ajya amacakubiri mu bantu yatumaga bishishanya kubera inkomoko, imyemerere ndetse n'ibyifuzo by'ababyeyi. Gusa Niyonzima we ntiyabibonaga gutyo, bituma atangira guhabwa kato mu rugo iwabo.
No kujya muri bene wacu mvuga imbere imbogamizi kumvuga n'ikintu ngo by'uko nabasuzuguye hakurya aratinze ndabimenyera.
Iyo Niyonzima w'imyaka 54 n'umufasha we Mukakirima w'imyaka 48 baganiriye inkuru yabo, baba batuje bisa nkaho bibasubiza inyuma muri ibyo bihe, mu gihe hashize imyaka ikabakaba 30 babana. Uko Niyonzima atari yorohewe n'umuryango we umubuza kubana n'uwo yakunze, imbaraga yakoreshaga aharanira uburenganzira bwe, umufasha we Mukakirima yazifataga nko kumuha agaciro.
Naramukunze bitewe n'uburyo yangira inama z'ubuzima busanzwe, ko nkifuza n'uko yambera umugabo, kuko ibyo nifuzaga n'uko byagenze bitewe n'uburyo twasabanaga, twaraganiraga atitayeho ku by'iwabo.
Ibi kandi ku rundi ruhande byahaga ikize Niyonzima cy'uko adakwiye gucika intege.
Ko nagaragara ndi iruhande buri gihe, nta mubyeyi akangurira ati nubyishyiramwo ntabwo tuzabana, ariko nutabyishyiramwo tuzabana. Kandi mwumva yuko nangabona we ko nkunda kandi nawe nkubona ariko sigiki.
Bamwe mu muryango we bamucitseho azira guharanira uburenganzira bwe bwo kubana n'uwo yakunze, ariko bo batifuza.
Niyo nageraga mu bibazo babonaga ko bataza mu rugo kumfasha, nanasezeranye ntibigeze baza. Haje mushiki wanjye, umwe mu bashiki wanjye bagera kuri 7, ku ruhande twavukanaga ntiyaje. Mama wambyaye nawe narinze kujya kumuzana.
Niyonzima yaharaniye uburenganzira bwe bwo kubana n'uwo yakunze, ariko kandi yanakomeje kuzirikana isano yari afitanye n'umuryango we, akabasura nyamara bizi neza ko batamwishimiye we n'umufasha we. Ati buri gihe ku mpera z'ibihe ukuri kuratsinda.
Uburenganzira bwa muntu bwo kwishyira ukizana.
Kugeza mu ngingo ya mufitanye abana bangahe?
Dufitanye abana 4, abakobwa 2 n'abahungu 2.
Niyanzima Kasimu reka twongeye tumushimire cyane kuba yarabashije kudusangiza ubu buhamya bukomeye. Ntekereza cyane ko gakabereye abandi urugero rwiza mu gihe habayeho iki kibazo cyo kuba hari igihe imiryango cyangwa ababyeyi bashatse kubahitiramo uwo bazarushinga. Tukongera tukanabibutsa ko iyi ari nayo mpamvu nyamukuri ibi biganiro tubagezaho byibanda ku burenganzira bwa muntu, turushaho umwe ku wundi kungurana ibitekerezo dufatanya kugira ngo turusheho gusobanukirwa uburenganzira bwacu.
Turakomeje n'ikiganiro ejo, dukomeza kubibutsa ko kuri uyu munsi wa none turi kuganira ku kibazo gikunze kugaragara aho usanga benshi mu babyeyi bahatira abana babo kubana nabo batifuje. Mu kiganiro turi kwibanda ku kijyanye no kumenya uburenganzira bwacu mu guhitamo abo tuzabana, nk'uko iki kiganiro tubagezaho ari ikibanda ku burenganzira bwa muntu. Bityo reka tunyarukire mu karere ka Huye twumve icyo umunsi cy'amategeko waganiriye na mugenzi wacu Isingizwe Marie Claire adusobanurira ku bijyanye n'icy'amategeko ateganya.
Turi kumwe na Metri w'Umurenge Ngegberi ugiye kudusobanurira icy'itegeko rivuga ku ngingo irebana n'uburenganzira bwo guhitamo umuzabana. Metri, tubahaye ikaze.
Murakoze. Icy'amategeko ateganya, cya mbere itegeko rigenga n'amategeko yose ni itegeko nshinga ku bijyanye n'uburenganzira bwo guhitamo uwo muzabana. Ingingo ya 17 rero y'itegeko nshinga ivuga ku bijyanye n'uburenganzira bwo gushyingiranwa no kugira umuryango. Itegeko riteganya ko uburenganzira bwo gushyingiranwa no kugira umuryango urengerwa n'amategeko. Bishatse kuvuga yuko itegeko rizi icyo gikorwa, kuko uko guhitamo niko kuhera kurema umuryango, kandi umuryango akaba ariryo shingiro ry'ubuzima. Ingingo ya 18 ivuga ko umuryango ari wo shingiro kamere y'imbaraga y'abanyarwanda, kaburengerwa na leta.
Ese mu gihe ubwo burenganzira bwatambamiwe cyangwa bwahonyowe hakorwa iki? Wahura n'iki kibazo yagana nde kugira ngo afashwe?
Iyo umuntu abona ko hari uburyo abangamiwemo bijyanye wenda n'uko abagiye batabyishimiye, kandi abona ibyangombwa byose bisaba n'amategeko abyujuje, harafata icyemezo cyo kubana nubwo abagiye baba batabashyigikiye. Icyo gihe rero uwafashe icyo cyemezo nta nubwo ajya kugira uwo yitabaza ngo amugishe inama cyangwa se ngo agire andi mategeko yifashisha kugira ngo icyo gikorwe kandi yagikoze byarangiye. Ikindi ni uko iyo nabyo bidakunze ni ukuvuga ngo ubwa burenganzira bwe arabubujijwe, ariko ku bijyanye n'amategeko byo birumvikana. Ntabwo nk'urugero wenda umuntu wangiwe gushyingiranwa kubera ko atujuje imyaka, urumva agomba kugaragaza ikimenyetso cy'uko ayujuje. Uwanze ubwo batashyingiranwe kubera ko ari isano rihari kandi itegeko ribiteganya, icyo gihe ntabwo iryo sano yabona uko arihindura kugira ngo bwa burenganzira yumva yambuwe kuriza, kandi uburenganzira ntabwo buza hejuru y'amategeko.
Metire, tugana ku musozo, ese ni isano kiri hagati y'iri tegeko ndetse n'uburenganzira bwa muntu?
Uburenganzira bwa muntu itegeko birahura, kuko uburenganzira bwa muntu buvugwa mu itegeko nshinga ingingo ya 17. Iyi ngingo ivuga ni uburenganzira bwa muntu. Iyo uvuga ati uburenganzira bwo gushyingiranwa no kugira umuryango ni uburenganzira bwa muntu muri rusange, ntabwo bugaragara muri mu itegeko nshinga gusa, no mu mategeko mpuzamahanga uko uburenganzira buragaragara. Tukumva rero bihura cyane, kuko ikivuga uburenganzira ni uburenganzira bwa muntu buza bugashyirwa no mu mategeko, ariko ubwa uburenganzira bwa muntu bukaza butabangamira ibyateganyijwe n'amategeko.
Uwo yari Angre Berry, umunyamategeko wikorera ku giti cye ubarizwa mu rugaga rw'abavoka. Arakoze cyane kudusangiza byinshi ku cyo amategeko avuga ku burenganzira bwo guhitamo uwo muzabana. Turabashimiye cyane rero kubw'inkuru. Ese udukurikiye biramutse bibayeho ko uwo wakunze ababyeyi bawe bamwanga, wabigenza ute? Ese byaba byarakubayeho? Wabyitwaye mute? Cyangwa se uzi uwo byabayeho? Nimukomeze mudusangize ibitekerezo byanyu, mwohereza ubutumwa bugufi kuri nimero 0728028232, cyangwa ukatwandikira ku mbuga nkoranyambaga yaba Facebook, Instagram cyangwa Twitter, no kujya ahashakishirizwa ugashyiramo ikiganiro ejo, ubundi ukadusangiza igitekerezo cyawe. Ni kuri Radio Ijwi rya Amerika 105.3 FM mukomeje gukurikira ikiganiro ejo. Nongeye kubisa ko iyi ari gahunda y'ibiganiro byibanda ku burenganzira bwa muntu, tukaba tubibagezaho ku cyumweru cya nyuma cya buri kwezi. Bityo reka ikiganiro cyacu tugikomereze muri wa mwanya mwiza wagenewe mwe abakunzi b'ikiganiro ejo. Mu gihe Christelle arimo akusanya ubutumwa bwanyu, reka nongere mbashimire byimazeyo kubw'ibitekerezo by'inyamibwa mudasiba kutugezaho.
Reka nkubwire kuri kiri ikiganiro ejo kuri Radio Ijwi rya Amerika ni ku 104 n'ibice bitatu FM.
bagenzi banje barakoze ku mikaze rero bakunze ibikiganiro nk'uko maze kubimenyera muri cyumweru cy'anyuma cy'ukwezi twagezeho ikiganiro ku bijyanye n'uburenganzira bwa muntu mu gutangira nababwira ko tugiye kugaruka ku butumwa tugejejeho ku kiganiro cyavuga ku kibazo cy'abana bo mu Rwanda aho twagarutse ku ngaruka zibageraho cyane ko ibi bidakurikiza cyangwa ngo byuba uburenganzira bw'umwana aho twibaza agati ni iki cyakorwa kugira ngo abana bo ku muhanda bareke gukomeza kubaho mu buzima butubahiriza uburenganzira bwa muntu ubutumwa mwatugejejeho reka tubimbire kuri Sibomana Afrodisi uherereye mu Ruhango avuga ko kuba abana bajya ku muhanda biterwa n'ubukene no gutotezwa n'imiryango yabo ati nkawe abona icyakorwa ari uko ababyeyi bagomba guha abana babo ibyo baba bagomba bakareka no kubatoteza Yvonne uherereye mu karere ka Rulindo yagize ati uburenganzira bw'umwana bukwiriye kwitabwaho tunashakira hamwe ingamba twafata ngo tugabanye umubare w'abana baba mu muhanda akomeza avuga ko akenshi iki kibazo giterwa n'ababyeyi batubaye inshingano zabo ku bana kubw'ibyo wasanga ababyeyi birengagiza inshingano zabo bakwiye guhana naho Munyakayanzu uri mu karere ka Huye avuga ko abona biterwa n'ubukene buba buri mu muryango ndetse n'amakimbirane yo mu rugo atanibagiwe n'abana bamwe banamira ababyeyi hari Byonzu uherereye mu Ganza mu karere ka Gisagara ndetse na Elizere Sibo Munyoni mu mujyi wa Kigali bahurije ku kuvuga ko bikwiriye ko Leta yashyiraho abana bo mu muhanda mu makoperative maze bagafasha gushakirwa inkunga ati kuko hari benshi bakiri mu muhanda dukomereze kubiringa Imana Jean de Urirungi yavuze ko impamvu ituma abana bajya mu muhanda ari ubukene mu muryango ndetse n'irari ry'abana rituma batishyura ejo hazaza bakangirika mbona inshuti Jean de Dieu ndetse niwe ufite nimero iherwa n'9 2 8 ubutumwa bwanyu twarabubonye kandi mwarakoze tugana ku musozo Etienne uri mu karere ka Muhanga yavuze ko ikibazo cy'abana mu muhanda ari ikibazo kimaze igihe ati umuntu yakwibaza impamvu ikigeza agatera nzamba nyamara kuri we ngasanga ikemurwa ryacyo ari ugutaza abo bana nk'uko nabo babyivugira ati ahubwo gatera abona ari umuryango nyarwanda nk'uko yabigarutseho yasoje avuga ko inshingano n'imbaraga ku rere bw'abana abantu baduhutse ati igikuri nuko babivana mu mvugo bakabishyira mu ngiro ubwo bwari ubutumwa bwa Etienne namwe mudukurikiye muhindire mu bice bitandukanye by'igihugu ndetse no hanze y'u Rwanda muhawe ikaze mugusangiza ibitekerezo byanyu ushobora kwifashisha nimero ya telefone igendanwa ariyo 0728 2823 2 ndasubiramo 0728 2823 2 ndetse no ku mbuga nkoranyambaga haba kuri Facebook cyangwa kuri Instagram aho mubyashakirwa mukandikamo ikiganirisho reka minira aha ariko sinasoza ntababwiye ko umuntu uzaba yaruhije ubutumwa bwinshi ibindi mu bishimishije bimuteganyirijwe mwabanye na Rifitela Uwikiza
Rika nkubwire kuri kiri kiganiro ejo kuri Radio Ijwi rya Amerika ni kwizana na kane n'ibice bitatu FM
Arakoze cyane kandi nongere nshimire burumwe utajya usiba kugusangiza ubutumwa ndetse nahweme gusangiza abandi ibitekerezo byubaka bityo hamwe tugasenyera umugozi umwe tuharanira uburenganzira bwa muntu ese udukurikiye biramutse bibayeho ko wowe wakunze ababyeyi bawe bamwanga wabigenzutse ese ibyo byarakubayeho wabyitwaye mute cyangwa se uzuwo byabayeho nimukomeze mudusangize ibitekerezo byanyu mwohereza ubutumwa bugufi kuri nimero 0728 2 0282 cyangwa ukatwandikira ku mbuga nkoranyambaga yaba Facebook, Instagram cyangwa Twitter no kujya ahashakishirizwa ugashyiramo ikiganiro ejo ubundi ukadusangiza igitekerezo cyawe.
Ngira ngo Nicole ndabona tugana ku musozo w'ikiganiro cy'uyu munsi bityo ni mutwemerere tubibutse ko insanganyamatsiko twaganiraga none yageraga iti uburenganzira bwo guhitamo uwo muzabana nta gahato kandi nta gutegekwa n'abandi twumvise ibitekerezo byamwe mu baturage bitabira umuhango wo gushyingirwa aho bagaragaje icyo bakora habayeho ko imiryango yayo yategeka gushyingiranwa n'abo batifuza twumvise kandi icy'abanyamategeko babivugaho banatanga inama reka ngire nti ukurusha urugo rwiza akurusha n'iterambere
reka rero tubashimire ko mwabanye natwe muri iki kiganiro ikiganiro ejo nakagaruka nje ubatsezera nari Nicole Muziranenge ntabwo nari ngenyine mu kiganiro nari mfatanyije na mugenzi wanjye
Jean Aime Muhawe nayo
Aime wakoze kuri iki kiganiro
wakoze cyane nawe Nicole
naho Roger Nigena ahagarariye ikiganiro nkuko bisanzwe na Crispe Mizero akaba ari ku buhanga bw'ibyuma naho utaha
ukubaka hejo atubereye
ejo 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 ejo
Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda nshuti zacu mugume ku maradio yanyu mukanya gato cyane saa 12 murumva ikiganiro dusa